Classic music.
Oh yeah,
Kapipo.
Nipe chakula ntanawa, ntakula ntashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalia mapenzi. Oh yeah, yeah.
Nishafanya view janja janja vya kubuni. Kaisoma namba kwa kirumi. Kujichanga changa mpaka mbuni. Na kumbe najichanja chanja kama kuni. Jitafuta wapi na kosea step. Labda mvae fashion, jenge shape. Mwishoni I start to doubt myself. Siwezi kuogelea ya maji marefu. Ndomana bado na kwa na kiwewe. Maswali najiuliza mwenyewe. Nisema ndapata wangu jeni wewe. Haundo naweka kifaranga na mwewe. Mapenzi ya nataka uyape respect. Commitment, assurance. Mapenzi so kitu kama pesa bengi. Umpe bunduki mlinzi azichote.
Ntakula ntashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi. Jua ukiniona nalia, nalilia mapenzi. Oh yeah.
Chuma roboti. So naitaji furaha, amani ya upendo ndo nipate komforti. Nimetafuta tafuta njia ni mtu wako mumina wakoti. Can I count on you baby? Would you give me your loyalty, loyalty, yeah. Rafiki zangu kikutaka tasemaje?
Namwambia please respect yourself.
Na kama napata tatizo takuvaje?
I go run for you baby when you need my help.
Mapenzi ya nataka wepe respect, commitment, assurance, mapenzi.
Nipe chakula ntana, ntakula ntashiba. Siku nikienda kulala ntaota mapenzi. Ukisikia naimba, nafura najimbia. Kama ukisikia naimba, naimba mapenzi. Ukiniona nalia, nifute machozi.